boy on this again.
Sign in the God.
Now I'm bad to Zile to the end of it. Man and a jua, I want to keep to end of it. Then I want to come. Me now, when don't bele. I do a kiss in gua. I do a jelly quit to shele. Zila kotam vanilla, pelo teni jilambe baby. Ukiondo kanta juta, uba la kola ni drive me crazy. Idekeze kamtoto mdogo, my love kibiguni baby. Nipeleke utakavyo wendo mama lao, wenye wivuaji nyonge.
Utabanana hapa, hapa.
Waloze mapenzi palifiki.
Utabanana hapa, hapa.
Tuwakomeshe wanafiki. Tuwakomeshe wanafiki. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, Simlisema tutofika mbali. Haba ni wapi? Alopanga ja halipanguki. Ninyi ni nani? Yetu mapenzi ya wawili, akizidi watatu uongo. Yandani tufanye siri, siwape mchongo. Najua po hawapendi letu penzi, baby namba uwape kisogo. Twende Madina, tukale dina, fighting butter everyday. Penzi lako tambonila, nipelote nijilambe baby. Ukiondoka ntajuta, uba lako la ni drive me crazy. Idekeze kamtoto mdogo, my love, ikibidi unibebe. Nipeleke utakavyo wendo mama lao, wenye wivuaji nyonge.
Utabanana hapa, hapa.
Waloze mapenzi palifiki.
Utabanana hapa, hapa.
Tuwakomeshe wanafiki.
Utabanana hapa, hapa.
Waloze mapenzi palifiki.
Sign in the God.